capanɗe nayi e jeenayi. Allah yaafiima Daawuda.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heɗiɓe, amin calmina on e inde Allah jom jam o. Jiɗɗo yimɓe fof nana te jaɓa laawol peewal ngol o lelningol, mbele ina mbaawa dañdude e makko jam celluɗo haa abada. Amin mbeltino feewi e ko min mbaawi artude jokkande on yewtere mon laawol peewal. E yewtere men ɓennunde en janngiino ko faati e Daawuda laamɗo Israa'iila. Daawuda wonno ko laamɗo peewɗo, laaɓɗo reedu, jiɗɗo haala Allah. Kono hannde ma en janngu goɗɗum ko faati e Daawuda, goɗɗum ko welaani nande. Ma en njii no Daawuda waɗiri huunde soofnde nde welaano joomiraaɗo. Daawuda heɓti debbo janano, fijdi e mum haa gasi, wari jom galle mum. Ina waawi woode biiɗo, holko waɗi haala mbaaka ni ina wona e bindi ceniiɗi he? Keɗoɗe ko bindi ɗi e koye mumen njaabi e ɗum. Ɗi mbii ko windanoo adan ko fof windirano ko ngam rokkude en hakkille. Bindi ɗi fof ko Allah longini ɗumen, te nafoore majji ko janginde en, andinde en goofi men, oñtude en, wondude e neede en e peewal. Mbele kala neɗɗo Allah ina timma feewnitano golle moƴƴe. Bindi ceniiɗi ɗi cuuɗata bakatuuji annabaaɓe ɗi, sabu Allah yiɗi ko haalande en e rentinde en. Jooni noon ndutoɗen e deftere ɗimmere Samuwel nde haa njiyen no Daawuda yanirno e bakkat. E simoore sappo e goo nde bindi ɗi mbii, nde sahaa mo laamɓe ɓe kaɓatno o dartiimo wuuri, Daawuda neli Yohab wondude e sarwooɓe mum e Israa'iila fof. Ɓe mboomi amona en ɓe, ɓe taarti saare rabba nde ngam heɓtude ɗum. Kono Daawuda kañum heddii Yerusalem. Kikiiɗe gooto Daawuda ummii e leeso mum, woni e yaakinaade e dow huɓeere galle laamorɗo o. O soynii debbo ina looto, debbo o noon ko jooɗɗo no feewi. Daawuda naamnii holi o debbo. Ɓe mbii mo, mata wonaa ko Batseba ɓii Eliyam jom suudu Uriye hetiijo o? Daawuda neli yimɓe yo ngaddoy debbo o. O ari, Daawuda fijji e makko, o hooti galle makko. Debbo o woni reedu, neli e Daawuda wii ɗum, komi reedu. Caggal ɗum bindi ɗi ina kaalana en no Daawuda anni yirino suudde bakkaati mum o. Nde Daawuda tinni Batseba ko reedu, neli e Yohab mawɗo kunu mum o, mbele on neldamo Uriye hono jom galle Batseba, tawi Uriye jeyano ko e kunu Israa'iila he. Hono noon Yohab neldi Uriye Daawuda. Uriye ari fayto Daawuda. Daawuda woni e naamnaade kabaruuji Yohab e no Israa'iila en mbaddi e har he. Caggal ɗum Daawuda wii Uriye, yaa galle ma kebloyoɗa. Uriye yalti galle laamorɗo o, laamɗo o rewnu e mum dokkal. Kono Uriye leli ɗo damar galle laamorɗo ɗo, kañum e sarwooɓe kalifa mum ɓe fof. O yahaani galle makko. Daawuda haalana wiya, Uriye yahaani galle mum. Daawuda wii Uriye, mate wanaa gummiɗa ko e ɗannungal? Ko waɗi a yahaani galle ma? Uriye jaabi Daawuda wii, wakande aadi nde e Israa'iila e Yuda fof koɗi ko e tillisaaji. Kalifa am Yohab e sarwooɓe ɓe fof leli ko e leydi. Miin mi yaha gallam, mboɗo ñaama, mboɗo yara, mboɗo wonda e jom suudam. So tawi aɗa wuuri, miin mi waɗataa ɗen geɗe. Caggal ɗum Daawuda wii Uriye, heddoɗo kadi hannde, janngo mi neltuma. Uriye heddi Yerusalem oon ñalawma e janngo e mum. Janngo e mum subaka Daawuda windi Yohab ɓataake, rokki ɗum Uriye. Ko ɗum ɗo o windinoo e ɓataake he. Wat Uriye e nokku ɓurɗo bonde e hare he, goɗɗitoɗaamo mbele omo fiye o maaya. Yohab woni e ndaarde saare nde. Waɗi Uriye e nokku ɗo worɓe tummuɓe ɓuri heedde. Jom saare en ɓe njalti kabi e Yohab, won e sarwooɓe Daawuda maayi. Uriye hetiijo oon e wara. Yohab neli e Daawuda, habri ɗum kabaruuji hare ɗi fof, wii ɗum, carwoowo ma Uriye maayi. Jom suudu Uriye nani jom galle mum maayi, woni e woyde ɗum. Nde edde o timmi, Dawda neli yo debbo o adoye wadi dum e galle mum o wondi jom suudu Dawda be nangi biddo gorko ko Dawda wanno ko non welano jomirado jomirado neli e Dawda annabi goto beteedo Nathan ari e makko wimo wuro woto ina wanno worbe dido hen goto ko galo oya ko miskino galo o ina hewno dammuli e kolce miskino o non jogino tan ko balel gotel ngel o sonno o mo nyammina ngel angel mawnide e sukaabe makko e der galle makko angel nyaama e bottare makko angel yara e horde lone makko angel lelo e sara makko o nangiri ngel no bi ko debbuni wadi nyalawmo goto galo o dañi kodo galo o sali memde jawdi mumdi ngam wadande kodo o bottari kono o hepti balel miskino ngel o warani dum kodo makko o Dawda nani kan hala fitena jaggi dum o wiina tan jomiraado ina wuri neddo bado dum o foti ko warede te yoba bali nay sabu ko wadi ko e wasde makko wonde jom dero Nathan wi Dawda o neddo ko an kuni jomiraado Allah Israila wi mi subi mama mbele ngona lamdo Israila mi hakkitima e juude Saul mi rokkima galle kalifa ma mi halfinima Israila en e Yuda en su dum yonano mi beydananoma holko wadma yawade hala jomiraado ha ada wada ko boni e gite mum a fi uriye hetijo o silama a hetti jom suudu mum a watti dum debbo ma a wardi uriye silama bibbe amono en joni non silama wodota ko galle ma haade a yawi mami a hetti debbo uriye hetijo o a watti dum debbo ma kuni jomiraado wi mami ummin faade e ma bonande iwnde e galle ma mami jettu rewbe ma tawa ara ndara goto e worbe badibe ma mi rokka dum leldo e mumen nange e hore an a suudi kono min mbadanmi dum ko e jese Israila en fof e nange e hore Dawda jabi Nathan wi mi wofi jomiraado Nathan wi Dawda jomiraado yafima bakkat ma a mayata kono haade a wadi ha anbe jomiraado be ina nyanna dum sabu ngal gollal ngal badda biddo jibinaado o mayat Nathan yehi rutti galle mum e gonga Dawda wofino Allah kadi toñi ko dido mum cimoje dewde hen de ina kalana en no bakkat Dawda o jibiniri mette e musibaji e der besngo mum kono hala Allah ka wi kadi do bakkat heewi fof ko don mojjere Allah buri hewde hono non e saha mo keddoride no eden jinno wittude e bindi he ha ngien no Allah wadanirno Dawda mojjere yafi dum bakkat mum fof holko wadi Allah yafare bakkat Dawda mbele on nani ko Dawda jabino Nathan de Nathan wi dum o neddo ko an e gonga annabi Nathan joginoma tuusal haaldude non e lamdo Israila mawdo o holko Dawda lamdo o jabino Nathan mbele o warimo e kaso wala mbele o warimo wala mbele o wi ko fodore Allah tan wala Allah ko mojjo ina wawi yafade mi bakatu jam fof sabu gollam mojji mbele ko dum Dawda jabino Nathan Dawda wiyani non wadde non holko Dawda jabino ko ni o wi mi wofi jomiraado ngam andude no feewi no Dawda jabirno bakkar mum e yeso Allah njangen ko Dawda winduno e jabura caggal nde annabi Nathan feli dum sababu nde ko Dawda fijduno e Batseba ko e jabura e simore capande joyi e go ko dum do Dawda wino ya Allah yurumu mi fodde mojjere ma momtu gofam tolno yurmende ma mawnene lawjanam min fof bonande jam labbinanam bakkatu jam ngati mi jabi gofam bakkatu jam e kala saha ina e yeso am mi bakkudini faade e ma antan mi wadi ko boni e yeso ma sa yubi kam ina hani sa nyawi kam a felnaki ko gonga bonande ina e am gila jibinami bakkar ina fawimi gila e redu nenam ina labi welatma ko gonga der bernde wat hakkilantagu der am labbiniram yamre hisopi mi laba lotam mi buro kosam ranwudi ya Allah tak e am bernde lamde. Hesditin e am ruhu nyibdo. Sadak beldo Allah ko ruhu papudo. An Allah, ahutota ko bernde gasne. Losne. Konon Dawda tubirno. Dawda ino wonduno e mette sababunde bakkat mumo. Bernde mako losino. O nimsiti ko wannoko. Dawda wayano no yimbe dini yankobe. Tawa nguri ko e bakkat ni. Sabu Dawda ina yidno Allah. Te ina anduno Allah ko annore nibbere ala e mum. Caggalde Dawda tuubi. Holko Allah wiidum rewni dum e hunuko natan annabi mum. Bele Allah wiimo. Ya mbada golle moje mi momta bakkatuji ma. Allah wiyani non. Allah nini ko natan wi Dawda. Jomiraado ya fiima bakkat ma. Amayata. E dow dum Dawda windino e jabura. Ina hala barke gondo e neddo mo Allah yafi bakkatuji mum tawi dum tugnaaki e golle mum o wi malatan ko mo Allah momti gofi mum mo bakkatuji mum ngubba malatan ko mo jomiraado hisaaki bonandeji mum ey Allah yafi nomo Dawda hisani dum pewal dum firtani Allah momtino musibbaaji di bakkar Dawda o jibini di dum firti ko nyande nyaawore Allah siftorta bakkat makko sabu o mumtimo hawlaabi holna Allah wawirno yafade bakkat Dawda o hisano dum pewal mbele Allah ina wawno yejjitirde non tan den gede ciofde de Dawda wadno ala Allah ko nyaawo pewdo wadde non o wawa mubudi gite e bakkat bani adam dum non holno Allah wawirno yafade Dawda tawa ha joni woni ko e pewal mum mbele odon ciftora ko Dawda nyaagi Allah cagalnde Dawda heptini bakkar mumo ko ni o wimo lawjanam min fof bonandejam labbinanam bakkatujam labbiniram yamri hisopi mi laaba lotam mi bura kosam ranwude ngande hisopi ko pudul ngol Israa'iila en kutortono gam wisde jiyam sarakeji jiyam dam ganduda wonno ko annama maade dandowo jogornodo arde rufo jiyam mum gam yobde bakkatuji di ko on dandowo subino mayande bakkodinobe be wadde non en ji e wonde Allah ina wawno yafade Dawda bakkar mum sabu Dawda tuubi te ina gongdino fodore Allah fatunde e dandowo ponnodo arde o e ko rabbidi tan ko dumdo Dawda nyaakotono Allah an Allah mbodo andi ada wawi yafade mi bakkatam sabu ma nyalnguma ar tellina dandowo mo ala bakkat kanyum e hore mum ma sotu bakkat amo ha abada jomiraado yurmumi lotam wis e am jiyam dandowo cenido o mi laaba cer mbele Allah e mojjere mum yaafima bakkat Dawda o fof a hakay holko saabi dum sabu Dawda jabino bakkat mum e yeso Allah te gongunino fodore Allah fatunde e dandowo ponnodo arde dandamo e kukal bakkat Dawda wiltunoma sabu mum gongdinde podoje Allah de o windi e jabura o wi malatan ko mo Allah mumti gofi mum mo bakkatuji mum ngubba malatan ko mo jomiraado hisaaki bonandeji mum mo bernde mum ala nafigagu bandirabe amin jatta on sabu kedogol mon e jangde men arore so Allah jabi ma en bittu e jabura ha njien no annabi Dawda setanirno dandowo jogornodo gaddade kugal men bele Allah ina yafo en bakkatuji men ha abada yo mojjere Allah won e mon te ciftoron ko Dawda winduno e jabura nde wi malatan ko mo Allah mumti gofi mum mo bakkatuji mum ngubba malatan ko mo jomiraado hisaaki bonandeji mum